Cosa la whisky o gula pia.
Chris Pepe.
Chaga la whisky o gula pia. Raise your own
bottle. Guagala.
Jagala nzigo tunulangazi Bako sugar daddy we gazi Atari na dola tonyumia sensi Zenzi jaka maloga basi Muzo likuchi Watanumia sento likuchi
Uzaga
Bajoli nawe Zebo ntazimpa aka mokoli
Leta sente vambi wozi Weta majapa mupigozi We manyo wabu kapiro Atari na sente japo mekarindazi
Guagala sente Twagala sente
Show me my jaw, show you body To me nebye njagala balete kati Give me Benz, give me this, give me that Daga kumani te we pika baby
Atakaba simu wa Atampate sima nyoba ya gala Atakaba simu wa Era simu wa Era sima nyoba
Usala whisky o gula pia Chagala whisky o gula pia Range Rover tumia uba Rancho tumia uba
Chensu wala lavo basena
Leta sente vambi wozi Weta majapa mupigozi We manyo wavu kapiro Atali na sente tapu mitarindazi
Twagala sente Delichida la twagala sente
Wama wakazi twagala
Twagala sente Delichida la twagala sente Twagala sente Delichida la twagala sente
Wama wakazi twagala
Twagala sente Delichida la twagala sente
Na kupenda baby wangu Zecho nchatula murato Na yene sentezo zeche mangu Senteleta mangu Na kupenda baby wangu Chatula murato Zijamu wavu Baby
Usala whisky o gula pia Chagala whisky o gula pia Range Rover tumia uba Rancho tumia uba Leta sente vambi wozi Weta majapa mupigozi We manyo wavu kapiro Atali na sente japo mekarindazi
Twagala sente Delichida la twagala sente
Wama wakazi twagala
Twagala sente Delichida la twagala sente Twagala sente Delichida la twagala sente
Wama wakazi twagala sente